Shanky Supplier.com. Kwa majina naitwa Nani. Sina kitu ntunuku tuka enjoy.
Skobiso macho macho soli na mbu. Ubabe, wewe.
Awake, awake.
Bubula, bubula, bubula.
The best quality.
It's CB.
Chumeka, 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 acha kunia kalia, fanya kitoko na lampa, chapua kama karanga, fua ni mchapi na mkanja, tunganishi ya sikwa chanya, na kusanya, kama chaka chaka, na pereka moto, anayofinya masuka, kama mtoto wafanya, anavula lamika, kitu kimenyoka, kitu kimeikia, kitu kilipotoka, yani kina mele mecha chomeka, mbuja na kiatu, nishari choma kulirioni ya piki, tu chomeka, umesha kula fiku, unataka kusipa minishari kukiluku, chomeka, 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 chomeka,
chomeka, chomeka, nyaya, usichomeke vibaya, ujo, bobu, kwenye pachu za malaya,
nimeshimo nichomeke nipate hisia, nimetena mbona kama unasikilizia, si inaingia, kwa inaingia, nimetena nichomeke sabo nonaria, umekula ila zangu, nisafishe lungu langu, simalize mda wangu, baka watoke wasungu, siwaze kuhusu kula pauchaino, mashafuka mana umachomekano, uno mechomeka na cha ukapi, kuli za sababu nene kishpapi, mo, koma,
chomeka,
chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, hebu karibu sogea, acha kunia kalia, fanya kitoko na lampa, chapua kama karanga, fua ni mchapi na mkanja, tunganishi ya sikwa chanya, chomeka, kisu kiunoni, nikupe matusa jantoni, imekula koko mekia misiki ya chisi, ruliko kugi wako, ukarudia kosi, sipaka koko liko, tunateresa dosi, waka niweke, kasi mama ni chomeke, chomeka, kisi botani apendi, tumewashika, wala chabudishani, watu wakuwa pige kama tu ajui, chomeka, shati kwenye suruwali, cheka ya biti, anajiona pisikali, chandika shamba kochi, chegeta msumari, usituke mchupa, kama noti na kikisha na kupembeka gano. Basi nipe vitu adimu, na kama supu nitaka mule na jimu. Nipe vitu adimu, na kama nyama nitaiti ya na jimu. Wanipe vitu adimu, vitu adimu, nataka vitu adimu. Vitu adimu, nipatie vitu adimu. Vitu adimu, nataka vitu adimu. Vitu adimu, nipatie vitu adimu. Vitu adimu. Kijino seti neno chip kila sema nao.
Chomeka, popote kule
Jomeka, Jomeka, Jomeka mama twende buza kirungu.
Shani chomesha maindi, shani chomesha nikanguka na ndugu zako. Shani chomesha vipindi, imefikia loku chomeka zamu yako.
Ujamani chomeka, 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 chomeka. Umawaya chomeka, 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 chomeka. Hapo katikati ganja sina chomeka. Uwa ungana chuma yas, noti zina chomeka, na tuna wasi wasi. Choma
Baba dula timu yangu, hatu miri masalau. Wabongo kisondo, ali usuri ubaya mwachia mwela. Auja ipenda yo Galo sena, B.I.G. Notorious. Kula mamba, mamba, yulize kiatu wewe. Gomsi moja yo.
Oye, oye, oye. Oye, oye. Ajani, ajani. Kadabla ibla nilifa.
Wewe,
nilifa ino kine. Sasa je, nilifa maliki.
Kupoza ndo tupeni.
Nilifa, Mungu wana mfano. Janjarina chidi wa kipemba. Suma Mendes, Maskumbiso, Kentucky, Kentucky, Bobu Wajina, Championi Sunya, Wewe, Mwaka Nyamale, Wewe, Usintajie Jina,
Mr. Designer,
na kujua, Elefa Mau, Wewe, 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 Wewe,
Awake Kaba Silo, Mr. Designer,
Kaba on the mix. Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.